Nikila saa kabisa koko kicha. Girl, just listen. Tuish kama heden. Nakweka kwenye top 10. Madata na reception. Bina choka hoi pande sota b-boy. Nita baby boy tumi acha nana toy. Blood triple dose mapoza mekwenda kosna. Sasa dose na isi ya zama shos. Nada penda zako nywele ndef. Zimekwenda shule. Upanda mombile na data toka pindi ile. Sula yenye mfuto. Mashavu yenye dimples. Sula yenye mfuto. Mashavu yenye dimples.
Shabuni. I'm a Jocelyn, nigga, yeah, pinned on the wax. What's the babu mean? I flow steady, at a tattoo. Yeah, kashtuka, kanyanga, lia. Hakwa mini, kama pa from Leeway and beer. Nishkadi moja, vi, dolio fatia. Maraka tiki saki, choki fona, kai gamia. Gaflaka zaku lia. Uko kinishika kwa isia. Wasi wasumgani, yeah. Kumona demon under the year. Ana dan, azubika, nabu flow. Kamusa paka mwisho, yanima na weka full, yeah. Isia zangu kwenye mziki zina choma. Ndo sababu kubwa lomfanya ripende sana. Mtoto mzuri kimona tampeshima. Mina mwita dhahabu ndana kari yako nzima.
Oh, 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 yeah, I'm so. Nimepata dhahabu mtoto kari yako. Toto na vutia kila pane. Oh, toto na konesha baka manisho.
Mina furai, niko stimu za mjani, kichwani niko high. Na muna manzi maskani, yuko so fly. Mina why, na jigoza duli na mfata. Na mpahai ni mashani kama muli kadata mtoto wakatai. And then now come gold. Yeah, anaita kama bling. Kama dhahabu ameshafika kwa king. Queen waheri na jabu, ana kila sababu. Asipate tabu, nimezimika ajabu. Yeah, apendi pesa, apendi show. Yeah, nampenda blue. Washa mteta semi no, yeah, na on the full. Doma makabesa, julikana mpaka pretu. Steve unataka kumjuo, Master J
Tunzer. Oh, 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 yeah, I'm a soul. Nimepata dhahabu mkwata kaya go. Toto na vutia kila pani, oh.
Shikia